fail me. You know you always on my mind. I think about you every time. Yeah. Kwako siemi. Hololu femi. You know you always on my mind. I think about you every time. Kwako siemi. Yeah. Wendo usingizi. Wendo wangu mliwaza. Naziba na masikio. Hakuna kunipumbaza. Natamani, natamani masaa yangerudi, yangerudi nyuma. Mimi na wewe, baby mimi na wewe, tungejuana zamani.
Oh Lord.